Studio Kalangu kettino en godi yande joyno witteri minta sappo e joy nani habaruji e fulfulde habaruji meda hande dido ni en putrando gofu ginanda patu didabo wadama do inde hawrinde leede na biido horebe leede gonde elefane litta ko gurma subako do gallu nyamedo arangal horojo leedi be kojjidu lawol jojjinde fedde sogeji ndar leede enda nonni fan do filla ko darto jande lekkolije hakkunde jillaabi kesi kanyundu hojaama nanni yawtare meden pinno hande studio kalangu yaran en to enda maradi tondu konda ni sarusi kawji do waddande himbe be gala sembeji garo doktorore ba fawar jondu konda ni mballa o sarusi tawda sadarmaji har fille cede dun kalten do mudum do yawtare meden kori janyal e modo misman amadou janganton dido habaruji yorno birmi on ni hono horojo leydi niger isu mahamadou o ardake hande de enda battudi dabo laami be leyde kawrde e fedde on litta ko gurma horejo leydi burkina faso taama wari e faande horjo gouvernement leydi mali dum du kondani isu mahamadou horejo leydi men niger o haali do fila ko darto wakati mo hawrinde wadi no tawa rafi denagu ko tawa e der leydde endang ciagal mum du kondani be kali halaji kewdi nenno wonno ko faande be kali be murtid andinor mabbe secteur de madangane aissata boulama ministre leydi men niger kawjirde sidiade golleji mawdi kawon ko yottin andinorne yaade himbe
à l'issue de ces travaux la deuxième session
wotta lidabal gal hawrungal leede gondi der lipta ko gurma be yewtinake to be joddini laabi be joddindi no wadam fottal gal ministry be gatta wakati warde wakati kambe ndo be ciewtino do laabi din dom gan jehol yeso e deena ko hebi der leede te fottal gal ministry be gatta be gadam bawde mabbe fu do dartinde laabi di hawrinde leede lipta ko gurma joddini gan deena ko tabbinti na dum wadi be joddini hawrinde leede tawade lipta ko gurma de kambe sowa bawde mabbe ko watta ewtinaki lobbo wadi
pour assurer un contrôle effectif de leur espace commun
nonni won tiri fawarje isu mahamadou horojo leydi niger kanyon ko artino hoje hala ele hawrinde enda o hollidu hono kulantaje de enda o wi wajibi non leede enda hawra sembeji mu en heba durwida e fande rafunde nagu leede tadde enda isu mahamadou en kettino
La LG révisée répond
Batu hawrinde horebe leede lipta kongu wada kena do filla sadormaji gondino torre leede mede hawrinde de du no wada jonde lobere nata hakunde leede men fadde mede hewtade e nafakaji kawtid leede mede yade pelle didi tawade der leede afrika de hirnange dem kam woni fedde leede hirnange witende CDAO e fedde leede kawtide mbeccaji goti dum gado mudu no wodi gadol kampaniji hite lantarki hano ko baraz kandaji dum e gado lawol lana jordi gol koto nu nyame waga abuja e dum dara du batu hawride horebe leede be litta ko gorma den dum du alla e wadude laabi ko hitinanta cede hite kuram e cede jahale sigila golleji din fu no wadda be dari arzuku leede litta ko gorma de e hoitinande basol arzuku majje no wodiri
l'exploitation de son potentiel minier
awon isu mahamadou horojo leede niger Minin andina on du konda ni jamma alal yaade altinere jabbinde wonno ko himbe boko haram go endani ngari diwti rewbe didon tawabe ele hoggo ferobe konu be wurwetengo fawar jondu konda ni ngurtuwa du konda wonana kiloji chapantati hakkurmude difa wadini ko fawar joni himbe be ko be ngari rewbe non ko be diwti be dillidi ciagal mo dubbe nawna fe goto be kalda fe goto yorno sede fottube biiri studio kalangu do enna minen dumin noddi mero enda ni mo faande settimari o haali kanko woni jibril malan kala o wi hono be do e leemilo kaybe garande be koje dekira mabbe dillidi be nawna fe goto be baray du kondam fe goto nonni faare jondu ko nan gondo do inde hono hawrter leede europe wetende union europeenne hawtade faare joni jahangal gongal joengal fatto en bruxelles gam batte waddu do enna ni le mural o enna ne be tato en agadez hawtade du faare jondu ko nan ni e fedde leedi meden niger hawjinde jojjinde e faare jondu tokkitade hono denaago der leedi be tato en agadez sabu agadez hebi mballagaaji sanne ko watto millioji e millioji ciede euro dum wono ko bandirabe amin firti e majjum
Elu subako imatawa nderezio maagadez kanko rol matie pola do fitu de gola sigila mauto kondata arzuku kwa dimamu watu chede ero milioji jetatin. Kano ngola ngal mana mutu nkawani beidu de wade jota kale ndo fila dilu hape leite ya hape leite be kwa wala elawol efan kampe nime bebe mapitane labi gole kwa tatawe wato hape jali leite be keba naforake baka diludu nwala hem. Kanko rol matie pola gole jitati wani kwa mapitweta. Eyade janginu aja ande andel sukabe umatore warpe rewpe berejio agadez ezender e watu debe le golle lobe didabe nge lawal mbalaga nata akune feden liksambur e rejio ma agadez etawa dofila demal hauta de mbalaga fede lady france de yadu yeso tatabe nge ldu anabe kapai wade jahale nderleide bendu tawa kaujama no watirinde lady nisher nundu mbalaga no e fede lady alemanyi kwa dima chede mu no wada chede ero milioji hamre e jetati
na wantiri nyane alangal doni fa wara joni no geedi leur janvier wonno ko sogeji leedi algerie wambe no wada wosagol gam batteren gol nokkuje mudun en je chama no wi himbe leedi niger wambe no mbasa kange en der leedi algerie ndi endan be nat leedi algerie du kondani ko watta fay kilometre jono fa wara jondu kono chapande nay ndu kono wadi ko himbe sogeji na wakati matuno yoje mabbe ne fuddi na fella nate be pella yerno fawar joni hokkobe habar ayir info halirto en agadez bi pellongol waddi ko neddo goto barmi du sanne den wonno ko fande kambe sogeji algerie be nangi du kono himbe sappo be dilde mu en den non wonno ko be teti nadu mebbe koji kaddi ko be tawdi ben enda fu golitere mu dun en ekulle mu dun en nonni se en jeewi du kono ni e dow nato l'école ko lebbi tati di debbi endan on ko fuddi dun endan fadde mo fuddude ministre kawjide fele l'écoleji dun woni jande jakundeji o wadi batakeji gam battene dudde horebe sarusuji jande to tawa funde leydi Niger hebata be e Guinée fawar jondu kono ko watteno har fille ko darton yewtol wawde suka ben endan dun wonji tama o wi jong o hanana suka fu darne ete sengo mun jeewe no wawde mudum foti dun wadi ko min jeemin antinay be todo Kassoum Issa kamo secrétaire général ministère ne hawjini jande jakundeji o andina en dum saabi ko be koji gol do lawol
à la veille de la rentrée
kantol poitiri pamaro hokkani balden deto gidal natino chaka horebe jangirden he ministre kawjido e jandeji hakkuneji der joda kale momin gadi min pamowi ko layre gadudi der fi jande leydi men di der ewtinaaki momin gadi jangirde gallu nyeme kam buri rafi jande dum wadi horebe godube andal do fi jande wi tew tewru wadi ko jande wadane lebbi tati arani denko be tayni ta jande woppane gada fadde tew tewruti dabo wadati rafi wakati lobbo wadi jande lobbere di walano hebi de gonda janginobe ben woni warta wakati ju gondo atawan jangobe dum wadi minen do min tini min yama sarobe sukabe e kolbe joba suka e mabbe jangini minister on do hadi irni de hanado wakati gasudo watta jande lobbere hebata ko
de base de connaissance solide
de newon no janginobe yiri dido laabi kesi koja do fila ko ndardo jangino sukabe dum wonno ko farjo ni Cheibou Demba ci lati secrétaire général mo syndicat onda ni kaw jiddo janginobe jande jakkundeji nani ko haali
wakatiji gwa mwadino kwa sukape e kol gwa mpino janga kala suji hako neji ipe gatane keptol ndo jande depe gati kwa lebe jiego warde jiego to siri ondong kam minister on jami wartite te uteuru hamari kwa wate lebe tati warde lebe tati mwite jangirt e gwa ndo jande kwa emuwe iti puri hepude jande urde jangirt e gwa mnatio kam endo kwa sabi woni wakatiji gwa jangi nwope no dera murte wakatiji gondo sukabe e kolbenno no handi gomnati on yottina adi mo hoodi sukabe gadobe keptol mangol gol kam en kay jote gum fuoni wala e siri jande mabbe deni hakkilaki hitane hikkade sukabe no wittinte yeso ko hana andal mabbe hokkibe nido de wadama gandbe jottike kala suuji mawdi janginobe kambe be darta ko be pantina sanne
programme de seconde par exemple pour les élèves de première
awon no Cheibou Demba ci den secrétaire général mo syndicat janginobe l'écoleji hakkundeji leydi Niger noni banki leydi meda jadi an koje ngonde banki hirnanga afrique goldidaji iri cede gote mbiyetede BCAO fenni halaji peneji ngono no jilo e der balde de enda e lekoeti internet dun endan halaji di dukona yornudi biiri wi ke ko no wodi hono taama cede tunude na mbiyedu kono cede bonde ngonde no jilo biyeji ujuna didi e ujunere dum waddi ko faaro jodi be biidu e do laal goto gol biyeji didi be tawi e di burdi hono mangu sanne dum waddi ko mamman lawan karim kan wono faawar jondu kondani docteur mawdo mo be saw leedi meden niger o haaldo tele sahel hanke de gam batte o wi himbe hono faama ke biyeji di gacce fola e biyeji di be sawdi enda himbe no baa golde fa woda o wi do faama himbe hakkilo du e do haalaaji kulan treje chawide hono enda ko watto faawar joni golloobe na wi e kono tewtobe gollal himbe kemena e chapana jeedi don to ministere hawjene fille arsuku leydi meden niger latibe kono tewtino kebino du ono chagal kebido wi akase kebo go wala don natugol gollal gal enda dum waddi ko faawar joni dum hejanaybe sey be jaybe noddo hono ministere hawjinde golle sarusinde enda ton enda to fande sabar leydi mawdo tajo kita kuni himbe on enda jangon ko sare on wurtoto mamman sani na alla o halani Habibu Garba bandimi dum on ko be domi
minen kemenai e chapan e joyi e didi woni no jodi garrafi golle do ittol gol min gadana hande sadarma momin godi der fi gurnan amin hefi kawjaki bale e ko nandi hemun dudal majji hepporni kemi dum wadi min yami e avokaji amin tewtanamin hakkeji jobdi amin ko jumi gam be kokkamin jobdi amin di fadde min natta der kite mawdo do ko min yami wadi juju on hettinani avokaji amin be gomnati be nogay e joy jango nonni be kokkam min keptol ke bango der fi kita amin de
25
der gallu nyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
Birningaure
do radio Marhaba
lamba chapande jena e joyi tobere go FM
Dolbel
do radio Gorwal FM
lamba chapande jena e joyi tobere go FM
Sai
do voix de la Tapoa
lamba chapande jena e jenaayi FM
Mayayi
do radio Anuri
lamba chapande jena e jenaayi FM
Damaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jena e jetati FM
Buza
do radio Takarkara
lamba chapande jena e jenaayi FM
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joyi FM
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu
non wantere yotere men pindino ni en kali hala hopital to en maradi sarusi kawjido filla ko darto far joni wallu tudde himbe ngarobe loktorobe tawda ka bawde kanyon on endani non faande tawdama sadon mar filla ko darto cede e gollitirde dum du kondani waddi ko fawar joni e dum e lay go lewru janvier gonde dum enda faya sappo tati mudum fusa rusi o himbe mudum non don tawta hono dalili ko watta ko tawe be kebinata ko tabbe gadi golle mabbe na handre eno wodiri madame fati traore kanyum woni horejo sarusi o enda nani ko halani mohammed mamma illa marati
ona un sérieux problème
den godi sadorma mawdo enim be nyawbe gadde tebbe gala bawde ko sotta safare ji gande mun loktorore dem kan wallatano be hedde to jiyam e tetedo senidu safare ji no tawa der mangazaji resirde mudum fu no min koja fa heba be nyawte jon o dum fudum faddama loktorore mawde de maradi den kayre hore mayre indi tawda e sadorma faande wi ande wallan goddo gollal majjum haya miden keba ir sadorma ji ko jondo dum hana ir ko dem mun dum non wi'a min kalana meri ganto meri mo gallure mawdo on dum hoya gam idum wodi yahano warta ibe godi neddo mabbe hedde loktorore mawde de no wodi sarusi kawjido filla golobe to meri on kanudo halanede deni dubbe andinama funde goji gon filla majjun no yoppetanum demmu idum tokki tano hedde pelle kawjide fiide gan wodi minister hawjinde yaadi yeso e denago sukabe wonde no wada bawde mum odo andi du seni cede gollirtede walaka mingala du wallobe idum tidanimi gam wakati fu sayya no warta amin duuda deni min kebi iri majjun fu min jottono min jewtida e gaddudo nyawdo ga nyawdo wawta halde denne wakkati fu sede gaddudo nyawdo halda min jama dun sako ibe godi jawdi cede na gese na damuccol ko sonnete na ibe godi koreji wodube bawde ndebe ngala denno min darta no min gatta dun du sayinde min jeyi to horebe lokotorore be kambe ballata kambe di ibe godi sadorma to mabbe jonne meri mo galluri on be kollimi amma hande min gala fu mi den ko yana nyawɓe waddeteɓe nder lokotoral ɓen teddengi mballaga ƴamumi illu ko ɓooyi laso e jeetati lewru uttun mi ƴami walleede ko watta tawi nyawɓe koƴanama teddengi to lokotorore mawde nde ɗum waɗi ko ƴammi mballaga iri fuu mo hennon hedde ceede ma golitir
financiére matériel
dow ɗum woni ko habarumi e fulfol tili seyni elen jon kammo leydi hewtinen jaango sen wi assalamu aleykum mbalen to jam waade.